Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alkamisaru noga e tetti lewru juillet hitande 2015 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e nder maison de la presse Bamako. On kompititi wiide ɗum wonono jonde faaɓe ƴeyal hono kaldal e kawral ngal tabirte holitaweɗi ɗum hani timmude keñal ɗo Bamako ɗo ɗum heɓa timmude saabi de baale ɗe ɓe pamaray dow majjum. Ko honjoto e woɓɓe kolliti wiide ley hen ko jamana hanno jondorade ɗum jaati kanko Gawsou Darabo holliti wiide sa ƴeewi wakkati joni homo fu gueɗu muɗum dartata ley nde ɗo walde. Hono passeport ngaji ɗi gori ley leydi meɗen ndi wakkati joni laamuɓe jaltini ley hen ɗatti kesi won yimɓe kolluɓe wiide beltiki ley hen woɓɓe dow kolliti wiide wala fo ko ɗum waylititta. Ɗum wonono demal hitande 2015 appe kam wakkati joni ɓe gondi e jottinde hakkillaji jama o honno kammo wondi e taɗirdunoɓe kolliti wiide ɗum yimɓe ne kominiɓe kibaru mettioɓe ɓe kolliti wiide kammo ana hani hewde hitande ka nde ley leydi meɗen ndi jal sikiraɓe ɗi wono kabaruji moƴƴi ne jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Ɗum won noon walde nde ɓe anni faaɓe joƴƴina ƴeewe yallah hono kaldal e kawral alansérie ngal jokkitirte hollitama wiyede nde ɗo walde nde hanno joƴƴinde gongol an hanno timmude keñen ɗo Bamako ɗo ɗum heɓa timmude saabi de gueɗe ɗe fof keɓa famrude dow hen. Ɗum wonoon yimɓele kanɓe tawede ley nde ɗo walde wakkati joni ɓe gondi e ƴewtade ɗum kasi ɗum hani timmude ñalawma hannde o noon ɓe kollitir wiide kayye Barke Cissé.
Caggal sariyaji keƴaɗi kanɗi tabede e ley jonde nde ɗati ceekaɗi fa yettoyade e yimɓe kanɓe tawede e jonde nde ko fotuno andede ila keñen ɗum heɓa lawol ɗum saabi bini golleji ɗi naɓama yeeso. Kala yimɓe tawaɓe e jonde nde kolliti wiide luttodiral mawngal waɗi e ley majjun fa hande jama o famrayi dow majjun. Ndenno goto e hoorejo ɓamɓe malfe fa rentoro walde noditirtede ganda iso nde kolliti wiide nde toɓere jaati woni sagginde golleji ɗi ley wattu joni o. Ko heewi e pelle ɗe kala jeeyaɗe e plateforme fa warde e sema kolliti wiide kamɓe jaati eɓe ley ɗiitiɗellaji. Ilande kaldal e kawral ngal tonga ñande nogay lewru juin ɓettindu ndu. Ndenno golleji kanɗi tabade kaldal ngal ana wondi e tannude koyɗe yimɓe tawaɓe e jonde nde ɓe fuu ɓe kolliti wiide ɗiitiɗallaji garan iwa fa gurleji ɗi hemta lawol. Ndenno goto e mabɓe holliti wiide e ley fabodiral curoɓe dental leyɗe aduna omo taƴuri wiide ɗiitiɗallaji garan iwa fa gurleji ñiɓuɗi waɗa e ley majjun.
Wakkati joni o ko hakkillaji ɗi certi ko jamana hanno jonɗiradi ɗum na Gawsou Darabo holliti wiide yo ɗum gonga jaade saabi de sa ƴeewi baale ɗe homo furu gueɗu muɗum dartata ley oɗo ley ndeɗo walde keɗe ko haali dow hen dow faccitan Ousmane Dikko.
Kawral nde ƴe ngal hollitino hono signiɓe kawral ngal kaani wonde e comité jokkitittoɗo golle maggal. Signiɓe ɓe yo guɓe tatino sema plateforme kañi e gouvernement tiiɗalla gonɗo hen hono wonɓe ley guɓe ɗe ana ɓooya fuu woɓɓe ana naata woɓɓe du ana jalta ndenno eɗum waylito. Hande hono guɓe gonɗe e sema ɗe jiiɗi jaalade ley comité o goɗɗe ɗe narni ɗum nowru wotoru tiiɗalla muɗum ana e ila batu arano comité jokkitittoɗo golle kawral ngal. Eɗum hani jondorede saabe mon fo ana e hakkilo muɗum no doole mum foti e ley comité o fo yo non nafaka keɓeteɗo muɗum warata. Rerintinoɓe kollitino jiidi e guɓe ɗe yalla hakkillaji ana jiida fa yaafina golle o ko taykita ko wona noon golle o laturi.
Sakiraɓo no mbayli nettiri mijoji moɗo e hallo amen bemalande ngal min noddirta phase Facebook ngo. No passeport ngaji ɗi gori ley leydi meɗen ndi wakkati joni o laamoɓe gondi e yaltinde ley hen ɗati ley ɗiɗo ɗati duɓe kolliti wiide ɗum wonon ɗo jama o hani darade so ɓama passeport ngaji ɗiɗo ɓe ɓeydi ɗum jaade sa ƴeewi nokkuji ɗi jama o hani darade fa ɓama passeport ngaji ɗi wakkati joni ana yaafa nokkuji sappo e goho. Ley hen duɓe kolliti wiide ɗum wono yimɓele kanɓe yaltude leydi ndi dow juujuure ɓen kertente e kohe mumen. Kanko ɗo noddirteɗo Moussoudou Arbi o yo laamiɗo ɗum wonon to passeport ngaji ɗi ɓamete to keɗe ko Barke Cissé faccintine to en.
Les dispositions
gouvernement o fi dabayeji kesi ko wawi faabade ɓiɓɓe leydi ndi dartoɓe passeport uji muɗum ɓe faaɓe heɓe passeport uji mabɓe no yaafiri e ley majjun min utti nokkuje ɗo yimɓe kertanaɓe mbawi heɓude passeport uji muɗum. ɗum woni ñawɓe e mawɓe e piyoɓe ballon e jangoyoɓe kañum e nelteɓe caggal leydi ndi. E ley hen min ɓeydi dame ɗe miɗen miila ɗi dabareji kesi garan nafa kala ɓiɓɓe leydi ndi kasindinɓe passeport uji muɗum fa hom fu heɓa passeport muɗum no yaafiri e hinnoyo hajuji muɗum goɗɗi. Passeport o ujunaji sappo tan yoɓete pat jaɓon hokkude fe goto ko ɓuri ɗum fa dartana on.
Yimɓele woɓɓe kolliti wiide mettiki beltiki ley hen sanne woɓɓe du kolliti wiide sa ƴeewi ɗum wakkati fo wala wakkati joni wala fo ko ɗum nafata noon ɓe kolliti wiide kaye keɗe ko jamare nde haali dow hen dow faccitan Ousmane Dikko.
Beete hande ana santi ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe arande yo jonte tati wonno joni o warti e jonte ɗiɗi arande yo nokkuje tati wonno ɗo windete joni ana yaafa e nokkuje jeego na sappo. Ɗum laatorike no jirumi ni e wattu biyaɗo o mi hewti passeport am ila lewru décembre 2014 passeport am ana naga fa hande mi hewtali yo dun sinima nino le balde seeda dum wartan do wonno yo min se be jaati naldata passeport mo intedi le an wolfoji minen civil enka min kinno haajoji amen joni ka dum yubbike waltagol balal gol feewde golle o ngardi
nous avons autre chose
honno kam wujudi ngori e taadirri leedi meedi ndi wakkati jono yimbe el demobe be bemba do hen sanne fadi dum wadda kutteji goddi kasen le demangal dum won walde kumnino kibaru demal leedi meedi ndi be noddata apkam e be gondi e jottinde hakkilaji jamaabe ko liti wi duudum won hono ko metti holiti wiide ko so lado jabi hitaade kande ana mile kam wujudi toba jaatino dum secretary fur kanko noddata Ibrahim Diallo yo secretary general adjoint le nokko noddata apkam kede ko hali do hen
kam oka gonga warai law me ko woni ko hala ko ko malimete wi dum woni so Allah jabi en ko hikaka eden keba kamu fa hewa dum dum so en kebi fu inshallah so lew ko wad e fu an hani latade kulleji fu ko woni ko hani wadade ngese ngaydi du dum fu yehi yotti en nokkuji do ko min gadata ko en tinna ko encadrement halta fu dum kam min golde majju fa hikaka ko hani hebede fu mine ka dum woni hakkileji ami ko woni mine apkam go gollo be gako en joni ka tinne fa hande on woni demobe on wadata fu on golla fa gaza fa malika hebe ko nyameta fa gaza
dum woni suka men famado fiobe basketi be ngala dubi sappo e jeego hulitawe de kenye be ngari le ngalure bamako de wakande be ngarano on de dum woni ministre kumini de kibaru balojo leedi medini mo noddata Hussein Aminio Gindo e ministre goddo kasen kumini don kibaru galleji fa yotto sukabe e robe noddirteedo madame Sangare Oumou Ba hulitawe be fu e be gonnoto be jehibe chakki chakitiki dum woni suka men ngartube hulitawe de jama o yalti fa heewi ilto ndi wodi di kodoto fa yotto nokku noddirteedo palais des sports fu jama o jabbi tikibe silminibe du honno mojiri kede ko man diko faccintini en do halaji mabbe di
yo wattande mi di jabbori silmaji sapande woni ko avion gaddudo fiobe men basket o hodi ardi do be yo horejo fedde fiobe basket mali Jean-Claude Sidibe e wi makko men pidi e gube kantide men kawi de fu leedi me anahani mantoraade be sukabe rewbe e kebali dubi sappo jeegom latibe champion leedi afrique fu e kitino mabbe Oumar Sidi Amayga wi gede tati balli be hawde gol cilo naybol holiti de be pida fu be beedorto andal ana walla be du hebde gube altentindigal welde hore ana e majjum golle politique fa warde e lamu kanyi e federation o fu ana e ko wallibe ko ministre haro chaldi amien ginda holliti se arande maada ada wawi gawandade ka se yodun labi ma nay mono fu morsi dotto se dome hawde cilo naybongol burtide dina aranol ko be golli ko kaw haro chaldi e latade yo malifu mandina le afrique kanyi e aduna fu
si a travers le monde
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce kraba de lo ne les réseaux ngaji ditobe kolti to kutiala to yimbele be dum wonono mere ngodo to be gonti e famide jama gonto faabe jeyal hono be cekkirto kasaraaji ngadoji to so bami fa ndungunaate be gonde famide jama le radio ngaji gondi to dibe kolti wit sa jeyu rawani sukabe nayo kany en keddito le kammo be tatom be fuddu le galle goto be jaltata jangal mudé ngardam faado banamado be koltiido ko buri worbe noga yon kany en nanga ton wakkati jono holitindi wiide be jobata usuruuji leyi laamu banambole nokku noddirteedo tukuru balé hen do holitaamede ko foti lebbi nayi handen fu be jobata usuruuji mabbe ton wakkati jono normal wondi e landade be ton jangal mududu be kokket sartobe gombe tombe ngartam faado kitadobe kolitiwide doktoroje didi gonde ton wakkati jono deedo doktoroje ngartan e wi'ango yimbele gombe tombe odo communique be ngadi dun ton kenya dun lamido kibar doktoroje gombe tombe kanko wadi odo communique be kolitiwide odo deedo deedo doktoroje ko foti yimbele ujnaaji temere joy e chapantati e go kany en nawtirtoode lanini be galdo kawtan dun wonono suudu kuma ndaw wondo ton dun jangal mudé ngardam faado segudobe koltiwido ko yaata rewbe le chapande nayo kumini be hono kibaru kebe kanye gondi famine to wakkati jono be jaya Allah no be ngadir ton projet ngawo pamoro fa beede kebe mabbe le lamu sego le hendul tawen ngal do kawtene ngal haani wadde ton balli di le balli de be pucce be jewan ton hono yibel kanbe faaba debbe gombe tonbe lanni be ngal do kawta do hon dentengal balle rewbe kumini be hono kibaru kebe le leedi meden di jangal mudé ngardam faado sigaso dobe koliti wiide dum wono ko yaata yimbe le chapande joyam wakkati jono kanye gonde famine to faabe jeyal hono be nantirto be do yimbe le do holita wed landi ni be gal do kawrta do no walde humini non kibaru yirere sukabe kanye erobe le leedi meden di de dedo baldi di be pamminto be jeyal hono be bayi sakirade ko hema be jawdi yalla no be cekkirto do woni nyawuji sidadi fati nyawuji goddi kase du dum woni hono ko sugarobe bamata dewle bamata dum won deedi ilan jona ko sakirade do katte nyalo mo hande o sabi demed mata watto hippi wakkati joni o jaati kat o wuyka hana wadde wuyka wakkati joni en birfintina boggi jamde di yare yalla hono pewtete e majji kasen sabide hono andirdo no yotere meden de ana wodi.